Sonra bu love baby. Dishes bana bu boy klas.
It's me.
Your bad money. Mobile.
Naza kusema kwanza kiutani utani nando we uko na mi twende chumbani unipe vitu furani baby una vitimbo furani mwanza kuongea na mimi na pagawa tufunge ndoa kanisani na nyuma tufatwe na maja ukiunarudi nyumbani beba na vishumbu kwa ndani. Hata ukisema tuendani, kwani wao inawahusu nini? Hata wanipiga mawe, mi kwako sibanduki wewe. Vurugu vurugu mi napenda we, yote naona sawa. Aye, my baby boo.
Maisha yangu hesabu wewe jawabu. Sasa ya nini nikupe tabu? Akisiwezi. Wewe ndo unayekamilisha tabasamu langu najua. Wewe ndo unayenifikisha safari yangu na hatua.
Ninakupenda.
Hata wanipige mawe, mikuwa kusibanduki wewe. Vurugu vurugu minapendae, yote naona sawa. Hata wanipige mawe, mikuwa kusibanduki wewe. Vurugu vurugu minapendae, yote naona sawa. Oh baby, hey, my baby boo, you know what. Nisipokuona tu napata oma. My life without you, nothing baby.
I love you.
Na ukiniacha leo sichukui sekunde.